Yeah. It has been a long time, man. And I miss you.
Wamemchokoza Bell.
This is another one from Selafani Smarty. Let's go. Homa imenizidia, mateso changamoto, shida na njaa naipata, shika na ogopa kusema urudi. Bado sijabadilika, kiukweli uliniacha mpweke na moyone, nateseka. Yule Mselafani Smart hata logo haijabadilika. I'm sorry, ni mengi sana kwako umejifunza, ukiacha kuwapenda wazazi, we mwenyewe ulijua kuntunza. So mapenzi tu, umbali wako ni msalaba tosha. Nambie mama, ni wapi nilikosea, ni wapi nijikwa ukahisi nimepotea. Acha bia, nalewa na michambwe na nichosha. Ona napata tabu nikiona shoga zako, napata shida nikiziona nguo zako, nateseka kinoma nikitazama picha zako be.
Homa imenizibia, ungerejea ulionyesha tanjia. Kama mvua imeninyeshea, ungeniona huruma ungenionea. My baby, I'm sorry. Nakumbuka ulishanambia. My baby, I'm sorry. Penzi limenielemea.
Yeah, ukidouble tap picha zangu IG na go crazy. Moyo unanenda mbio, mapigo moyo na freeze. Napambania hali, baby nipate mali. Ulichoshwa no mangi sino, kaitaji nwe mangi man. Sasa joto, asila kama jide sipo shwari. Kila nkifumba macho kichwani na kuona wewe, na kuona wewe kila nkitazama usoni. Napoteza tumaini, nuri na zima ngani. Kosa ni kosa ukirudia ni kiburi. Mateso na yopata kwako sina jeuri. Zile one time show kisa bae ni hatari. Mfano kirudi leo mini ukonga staki shari. Ona napata tabu nikiwaona shoga zako, napata shida nkiziona nguo zako, nateseka kinoma nkitazama picha zako baby.
Penzi limenelemea, penzi limenichachia. Penzi, oh. Unionyesha tanjia. Kama mvua imeninyeshea, ungeniona huruma ungenilea. My baby, I'm sorry. Nakumbuka ulishanambia. My baby, I'm sorry. Penzi limenielemea.
Selafani Smart.
Take over the game.